Jaya. Yeah. Sure. I mean, I'm going to go to
the house.
Skotheni sesiphushile udwa wasophumelela.
Mele sibambe iqini emfanisa yindele ndlela.
Now uyazi indlovu yangena.
Njaya mi yizimpela.
Mina sikuva ngivume we.
Njandini uyangenze.
Skotheni sesiphushile udwa wasophumelela.
Mele sibambe iqini emfanisa yindele ndlela.
Now uyazi indlovu yangena.
Njaya mi yizimpela. Njandini lento sayiphila sinaphikiswa. Once sabambe ipeni nephepu inki siyawuvuzisa.
Efani skills siyasithushisa sikuva ibeats siyayibhubhisa. Siyagulisa ngivele cikici rhyme fast mase ngiyayidlulisa.
Mase ngiyayicisha ngiyayihlikihla ngiyakucacisa mangicikica mangikhwifa ngiyayipolisha beast rising ngiriver.
Iflow njengeriver wabhayiza uyagwiliza. Yasala mawuthithiza njengorem siyadeliva ezase 4360. Don't act like you did know. Saqala sidayisa cash manje it's digital crypto.
Ephela sithandazile ntwana usiphendulile uthixo. Bebethi lezi zakwamashu ngeke zibe lutho. Esho hipaparazzi yonkinda we photo. Sambela phezulu mfana seshaya amaphiko.
Ayethi kicking the door yabi sounda njenge tiptoe. Simoja thin masilo asuke siacta njenge big show.
Njandini uyangenze.
Skotheni sesiphushile udwa wasophumele.
Mele sibambe iqini emfanisa yindele ndlela.
Now uyazi indlovu yangena.
Njaya mi yizimpela.
Mina sikuva ngivume we.
Njandini uyangenze.
Skotheni sesiphushile udwa wasophumele.
Mele sibambe iqini emfanisa yindele ndlela.
Now uyazi indlovu yangena.
Njaya mi yizimpela.
Esedankeni makudedela thina ngathi besiphethe imithi yo. Zamazama umhlaba amagama aphenduka ividiyo.
Sikalukubhala sibancane ntwana ngeyikhathi zokidio. Manje lento siphila ngayo mfana silungisa impilo.
Iskili jo sikhule saba major bathi simini no. Phela singene ngo-king ball lento siphose kude njenge-fishing rod. Eyabi iphelele ekhaya mfana ibiti kude. Mabethi greatest of all time akushiwe iskini.
Phela lento sayinyusa njengesiboshwa manje ihlala ikithi show. Masiphume stage bayakhala abantu bathi sicela mo. Ngaphecasheleni nama-cheerers ofarishi mo. More love ntwana lana sithole uthando. Sidedela amavesi ayenza igebengu sibe hippy. Lengoma nenkosi phakathi ngathi ithuna likaJesu.
Isiphamba noKristu indlozi asanarest. Zinto ziyakhanya ntwana siphasa
sikanathe. Emina sikuva ngivume we. Njandini uyangenze.
Skotheni sesiphushile udwa wasophumele.
Mele sibambe iqini emfanisa yindele ndlela.
Now uyazi indlovu yangena.
Njaya mi yizimpela.
Emina sikuva ngivume we.
Njandini uyangenze.
Skotheni sesiphushile udwa wasophumele.
Mele sibambe iqini emfanisa yindele ndlela.
Now uyazi indlovu yangena.
Njaya mi yizimpela.